Kata Washington fo Nebraska, temesena Michigan oni Wisconsin fe. Prezident Donald Trump ka kalafli yere fo ko nyonye don kera abela la donewi. Ayere ka fo la, West Salem, togodala Wisconsin marala, jamana kenye ka la, noye maradayelene nafamanye kalafli ula. Kumakele mounumbe kunafouni di so fe, ka fo, COVID, kunafouni lankolo, mounu la halale unte. Dantigeli la, aka nofe mwo jamama, jamana tiki minka sarati dafara, ko novem kalo tle sabanana, kalata la, ka nyetalib na boloda ale ka nasra ka fura sirifye bana kisela wala Biden nasra laini ka Amerika soroda osuko nyematie dabe wele nazarakana rev américain Donald Trump nebna iriwali munumbo ni anyoma boloda folo ye boloda ndala baramo bolochi hakika anika dance gifye bana warakatalila ofanala ambe akeleli kuncheli dana olasa anga mogoya chokokoro segere kasteginko kalo ulo flat menona Amerika jamana bada bada fisama nafasoro srauma asinake Joe Biden ka kalafili wilika jo yera fordana marakelena noye jamana bambuwe ni abewele fana urudugu yonfanla dine ladama yorowe namba wile nazarakana sud conservateur gere balia maflala Canada wile dala nofe mogo damada unyena Warm Spring Barack Obama ka tanga koroye alaseko ni asugandira fale mbina boloda tabulo folo ya lula katugu ado folo la ambina wale boloda yasa ka COVID bana weseke Joe Biden Aunye nyon dame lagusi. Koronya ani nye malo. Aunye re ni nyon chela latona. Kato dron nyon ta ani lameni bana. Nyon sama ye dansigi teke di nyon maka barake. Nyon lebuya kofo ye nyon matarafa ani yabu sokari. Okofe Joe Biden tara Georgie Marala. Gida ba noye Atlanta. Nyon yela mimbolo dara inafo bolimafe nyon dalajere. Ni bana labe onkama nofe mogo tora bolimafe nfura wla a nyon yela. Nasra were wla kunu kera jamanatiki furumuso premier dame Melanie Trump ka kalafili yere kofo tama foloye Pennsylvania marala ni amaraye kalata woyoye chebo flau chela jamanatiki koro noye president Barack Obama koni yese nkoroma demeje mumbolo da kunu akadanka nkoroma kabini Orlando sigidala Florida marala